jije n'abalị a ga-adị isi ma chihuo n'akụtụ anya were anwụrụ kelee echi sonye nwanyị nara ekele. Onye nwanyị were ekele Chukwu kere eluigwe na ala nara ekele. Jah Jehova nara ekele. Onyema nke m,
onye ama mmeri